I still kiss, baby.
Hold up. Hold up. Hey, hey. Marketing managers, favorite MC. I'm about my business, so vitana I'm a MC. Mpaka madaraka na kilevi, don't you see? It's funny mnapofundisha uoga mafisi. Siwezi cheza, muda kupunguza ndo naongeza. Kama ni sifa Mungu angejikweza. It's your boy, it's your boy, it's your boy. Dambi ni nini kakuna nja, pombe ni nini kakuna ba. Mambo ni mengi kakuna ba, kuchana ni nini kakuna ba. Zigrizi melala kita, machizi wengi na sobicha. Acha tusizi tu makacha, it's your boy. Bibi VIP kila party, mkini kuta jom jeki smarty. Sikuja batani kula bati, na sisi ndo party after party. Hey. Ufiki napofika, unapenda kuwa hapa na mibado siyafika. Sipandi mlipopanda, mkapanda kamlivyo shuka. Usione ponda ponda wana